sayiqala kancane we besithatha kancane wo kanti umculo uyongiphileli wono yongivikela kuwo lamacala we into sayiqala kancane we besithatha kancane wo kanti umculo uyongiphileli wono yongivikela kuwo lamacala we
Alefeni 2011 lapha emkhumla bantsi started as a hobby kodwa umqulu uqina ukuphila kimi ngibuild the skill ngena ngiphuma etudio ngipheka ikhono lami we starving ngiphaka umculo omnandi kuvele lihle igasi ngilinda ipop ngathi ngidlala idice ngifisa ukuphuma egasi praying hard cela uNkulunkulu afeze izifiso zami impilo emnandi nami ngifisa uma abone ubukhazi khazi played nice akaze kwangisiza need to press it hard I'm rapping life ezinye zezinto ezenziwa ngithandwa ekasi ngiphuma phansi lenesabelweni into abayikhala amanzi mshaya zafu thina simtholile edinge lobhungula sayikhuphula le culture yomculo ikasi lasimukela bejabule bekungasibo bonke abanye bebasileka besihlamuka abanye emndenini bangani besijikela besikhuleka singalahle ithawula siyazi ubusika buyeza besikhuleka singalahle ithawula siyazi ubusika buyeza
sayiqala kancane we besithatha kancane wo kanti umculo uyongiphileli wono yongivikela kuwo lamacala we into sayiqala kancane we besithatha kancane wo kanti umculo uyongiphileli wono yongivikela kuwo lamacala we wemculo umculo ophenduka isinkwa we akuphile umndeni wami kudla umndeni wami ophenduka isinkwa we wemculo umculo ophenduka isinkwa we akuphile umndeni wami kudla umndeni wami ophenduka isinkwa we
ngiyakucela mculo wami awuphenduki isinkwa ngondla umndeni wami isibane sami sokhanyisa njalo livele ikhono lami isikhali sami yilona lepeli elibhala iculo lami umdali wami mayenza kwenzeke ngicela inhlanhla nami umculo sani uwona ongivikelile kulamacala nami umbhalo wami awusindisa abantu kugcwalisaka lami bayitshela ngizohluleko wamaphepha uzoyicimela ngaphusha bakhathale ngicale nabo baphelele still ngisaphokophele ngibahlule bengicindezele baningi bebathi ngiyeke ngibatshele ngeke ngihluleke mina kudala ngisebenza futhi kudala ngihluleka sengisinde intweni eningi mfethu lo mculo owangihlenga ubugebengu obusungeza impilo yobulofu iyaheha sengibona izinto eyiningi mfethu empilweni senseka igwadule le ndlela impilo ibihamba itshepha igwadule le ndlela impilo ibihamba itshepha
It's in my name.